am a giant. I am an eagle. Oh, I am a lion down in the jungle.
Uwo numuhanzi Robert Sylvester Kelly wamamaye nka R. Kelly mu ndirimbo yise The World Greatest, igihangange kiruta ibindi byose ku isi. Uyu muririmbyi w'Umunyamerika muri iki gihe ufungiye muri gereza iherereye muri Leta ya California, muri iyi ndirimbo yarataga ibigwi bya nyakwigendera Cassius Clay uzwi nka Muhammad Ali, wari igihangange mu iteramakofe ku rwego rw'isi. Muri iyi njyana Muhammad Ali aba yikomanga ku gatuza avuga ati: ndi ikimashini, ndi inyenyeri yo mu kirere, ndi agasongero k'umusozi, ndi intare itonto mera mu ishyamba. Hano mu Rwanda naho iyo ntare twari tuyifite. Iyo nta yindi ni Ferdinand Rutikanga witabye Imana mu kwezi kwa karindwi ku mwaka 2022, akaba yari umuteramakofe wizihirwaga n'uyu mukino. Ataratabaruka yakundaga kubwira abantu ko ariwe wadukanye iteramakofe mu Rwanda mu myaka za 70. Icyo gihe yaraturutse ikipushi mu ntara ya Katanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ababyeyi be bari barimukiye bagiye gukora mu birombe by'amabuye y'agaciro. Nyakwigendera Ferdinand Rutikanga avuga ko gutangiza umukino w'iteramakofe mu Rwanda bitari byoroshye.
Yari mikasiro kuko urabona ko ubuyobozi bwacu mbere bakunda kuturusha cyane cyane muri minisiteri ishinzwe siporo, badushiramo n'ibintu bimeze kimwe n'inzitizi bavuga ko ni mikino njara ugamba, niko batubyiraga ko igomba kwigwa n'abasirikare gusa kandi bo mu kigo gusa cyo mu bigugwe ku Gisenyi Centre d'entraînement Commando. Icyo gihe niyo byansabye kugira nanjye nje mu gisirikare, ngeze hariya mu bigugwe ko narabaye umusirikare umwaka umwe, sanga mu bigogwe iteramakofe bari gukina ari mu buryo bwa miringi atari box yemewe ifite amategeko. Nyuma byansabye kugira nsabe kugira nivire mu kuno nabonye ko icyo narasabaga katari cyo njya kubikomereza mu buryo bw'abasivile.
Buhoro buhoro iteramakofe ryagiye rishinga imizi mu Rwanda. Rutikanga ashima uruhare rw'itangazamakuru ryo hambere mu kumenyekanisha umukino.
Urubuga rw'imikino rwa Radio Rwanda rwakunda iteramakofe niwe amahirwe twadufite. Twadufite umunyamakuru wakoraga ikiganiro cy'urubuga rw'imikino, benshi baramuzi, yitwaga Eugenia Kawera. Yari umudamu we yarazi uburyo bukurutegura neza, yabanzaga umupira w'amaguru, ntabwo yararangizaga urubuga rw'imikino atarangije ku iteramakofe.
Mu biganiro bya nyakwigendera Rutikanga byabaga byiganjemo urwenya rwinshi, yakundaga kugaruka ku nkuru y'ukuntu yakubise umuntu barimo gukina akamucururimi.
Umugabo witwa Kabange Shakabange Kasha, benshi baramuzi ku Gisenyi, yari umwarimu professeur, yari umwarimu kuri Goma, niwe twatikuranye hamwe ingumi mbona kumukubita ariya ku Gisenyi stadi yari yuzuye. Naramukubise ingumi ya jap, mukubita na wantu mu maso, nyuma mukubita na crochet kuba yaramufashe hejuru y'umunwa, ururimi rwita rufata ku menyo, nani ururimi rubona gusaduka. Niko byagenze, yaratabawe na Croix Rouge yo muri Congo, yari yambuse bamushyira kuri Blancard. Abantu bose barumiwe ko umunyarwanda ishe umuzayirwa. Abanyarwanda babagoyi barishimye cyane, banzanira n'inzoga yitwa Butunda.
Ahishakiye Clotilde Rutikanga ni umukobwa wa nyakwigendera Ferdinand Rutikanga, avuga ko nawe ubwe yigeze gukina iteramakofe ariko ngo aza kubihagarika atinya ko bazamutera ingumi ku mabere.
Nayikinyeho ariko byari igihe gitoya, maze gukura mitambireka. Ubundi papa ni watujyanaga muri jo, niwo twitorezaga iteramakofe. Tumaze gukura ndakumwa umwana bafite nk'amabere kumva birakubangamiye kandi nk'umukobwa.
Ibikorwa hafi ya byose by'umukino w'iteramakofe Ferdinand Rutikanga yabifatanyaga n'umuvandimwe we akaba n'impanga ye Sylvain Ndagijimana. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.